Matayo pirariyo gariyo. Yesu nochako owuoyo kodgi gi ngeche kawacho niya,
"Loch polo chalo gi ruoth mane oloso nyasi mar kisech wuode. Ne ooro jotichne mondo odhi onyis joma oluong mondo obi, to joma oluonggo nodagi. Omiyo nochako ooro jotich mamoko, kowacho nigi ni mondo ginyis joma oluonggo niya, 'Nyasi oseikore, kendo aseyang'o rwetha gi jamba moko machwe, kendo gik moko duto oselosi. Omiyo biuru e kisera.' To joma noluongo ne ok odewo wachno, mi ng'at achiel nodhi adhiya e puothe, to machielo odhi e ohande. To joma moko nomako jotichnego, motimonegi malit, kendo negogi. Mirima nohewo ruodhno, omiyo nooro askechene, mi odhi otieko jonekgo, kendo owang'o dalagi. Eka nowacho ni jotichne niya, 'Kisera koro oseikore, to joma ne oluongi ok oromo betie e kiserani. Kuom mano, dhiuru e akek yore mondo uluong ji duto munwang'o obi e kisera.' Omiyo jotich nodhi e akek yore, mochoko ji duto mane ginwang'o, joma richo kod joma beyo machalre, mi welo nopong'o siwandha. To kane ruoth obiro neno welo, noyudo ng'at moro kanyo ma ok orwako law kisera, mi owachone ni, 'Omera, ere kaka idonjo ka, to ionge gi law kisera?' To dho ng'atno nomoko. Eka ruoth nowacho ni jotichne niya, 'Tweuru lwetene gi tiendene, mondo uwite oko e mudho mandiwa, kuma ywagruok kod modo lak nitie.'"
Yesu notieko kawacho ni,
"Ji ma iluongo ng'eny, to joma iyiero nok."
Bang'e jo-Farisai nodhi mi jopimo wach kaka digindhog Yesu gi weche mowacho. Eka ne gioro jopuonjre maggi kod jo Herode ire, mi jogo nodhi openje niya,
"Japuonj, wang'eyo ni in jaadiera, kendo ipuonjo yor Nyasaye gi adiera, ma ok iluoro wang' ng'ato. Bed ni en ng'ama nadi? Koro nyiswae gima iparo kuom wach golo osuru. Chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar, koso ok oyie?"
To Yesu nong'eyo paro marach ma gin go, omiyo nodwokogi niya,
"Ang'o momiyo utema, un andhokegi? Nyisauru ane pesa migologo osuru."
Kuom mano ne gikelo ne siling, mi openjogi niya,
"Kido nigi nyingni mag ng'a?"
Ne gidwoke ni,
"Gin mag Kaisar."
Eka Yesu nowacho nigi niya,
"Emomiyo, chiuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiuru ni Nyasaye."
To kane giwinjo kamano, ne giwuoro mi giweye gidhi. Chieng' onogo, Jo-Sadukai nobiro ir Yesu. Gine joma wacho ni chier onge. Ne giwachone niya,
"Japuonj, Musa nopuonjwa ni ka ng'ato otho maonge nyathi, to wadgi nyaka kaw chiege mondo onyuolnego nyithindo. To ne nitie owete abiriyo mane odak kodwa ka. Wuoyi maduong' nokendo, to otho ka ok onyuolo nyathi. Omiyo chiege nodong' gi owadgi maluwe. Gima kamano bende mane otimore ni owadgi mar ariyo gi mar adek, nyaka mar abiriyo. To bang' tho jogo duto, dhakono bende notho. Koro, chieng' chier, to dhakono nobed chi ng'a kuom ji abiriyogo? Nikech giduto ne gibet kode."
To Yesu nodwokogi niya,
"Urwenyo, nikech ok ung'eyo weche manie muma, kata teko mar Nyasaye bende ok ung'eyo. Bang' chier, ji ok nokendre, to ginichal gi malaika manie polo. To kuom wach chier mar joma otho, pok usomo gima ne Nyasaye owacho ni, 'An e Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka, kod Nyasach Jacobo?' To wang'eyo ni Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima."
Kane ji owinjo wachno, ne giwuoro puonjne. To kane jo-Farisai owinjo ni Yesu osemako dho jo-Sadukai gi wach, ne gichokore kanyakla, mi ng'at achiel kuomgi, ma japuonj chik, nopenje, kateme niya,
"Japuonj, ere chik Musa maduong'ie moloyo chikene mamoko duto?"
Yesu nodwoke ni,
"Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paro ni duto, kendo gi rieko ni duto. Mano e chik mokwongo kendo maduong'ie moloyo. To chik mar ariyo ma bende chalo kode ema: her wadu kaka iherori iwuon. Chike Musa duto kod puonj mag jonabi otenore mana kuom chike ariyogo.
Kane jofarisayo osechokore moluoro Yesu kamano, nopenjogi niya,
"Uparo ang'o kuom Mesia? En nyakwar ng'a?"
Negidwoke ni, "En nyakwar Daudi." Eka Yesu nomedo penjogi ni,
"Ere gima omiyo Roho Maler nomiyo Daudi owuon oluongo Mesia ni Ruodhe? Apenjo kamano nikech Daudi nowacho niya, Ruoth Nyasaye nowacho ni Ruodha ni, bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi." Koro, ka Daudi ema luongo Mesia ni Ruoth kamano, to ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?
Onge ng'ama ne nyalo duoke kata wach achiel. To bende, chakre chieng'no, onge ng'ama nohedhore penje wach moro kendo.